ate baba kama parliament bayitidwa mu lutuulo olw'enjawulo olugendo okubeera olwokusatu olwa ssabbiiti eno okusinziira ku kiwandiika ekifulumiziddwa kataka wa parliament Adolf Messaje kitegezezza nti newankubadde speaker parliament Jacob Obos mu lutuulo olwasembayo ku kisaawe ekkololo yasalawo olutuulo olulala lubeereyo olwokuna naye olw'ensonga ez'enkizo ababaka bayitiddwa mu lutuulo olw'enjawulo olugendo okubeera ku lwokusatu genda kuza omwezi ekkumi June Messaje agambye nti olw'obukulu bw'ensonga ezigenda okuteesebwako olutuula luno lujja kutandika essaawa nnyinza okumakya ensonga eyisiza ababaka mu lutuulo olugenda okubeerayo ku lwokusatu kataka wa parliament tazirambuludde mu kiwandiiko kyafulumizza.